banumva nakuvaho nikomera bizanye gusa ntibankorera ndabangabo kijyaho they don't know what I've been through simba nabashege of all your girlfriends accessing I won't change umva kwinyanza vogeza you got my mind and my senses ubusinzi ukona gufatisha could you let me know